inhliziyo yami, vula amehlo ami, ubambe umoya wami, engifisa okukhulu, nomthwalo osemkhulu, imihla yonke nasebusuku, gidinga uNkulunkulu. Uyakhuleka, ngiyathandaza, akusengiphela amandla, sengiyakha, umintilithaka. Ngiyophumelela, ngamandla kuwe ngiyakhuleka, ngiyathandaza, akusengiphela amandla, sengiyakha, umintilithaka. Awe. Come on, yeah.